Iyo odiyo ya Scofie yanjye azaba ndayumva neza, nshyira mu nyurabwenge. Abarimu buriya Scofie ashobora kuba atabaza, abarimu batera n'umwaku buriya, abarimu batera umwaku. Kubera yuko iyo hagize umwarimu urira kubera wowe, ni uko nyine Scofie yawe ni umunyamakuru nta n'abafite mu nshingano. Nubwo avuga wenda ngo yabavugiye ku mushahara, ariko ntabwo ari we wari kubishyira mu bikorwa, yabivugaga nk'uko yabonaga n'abandi bose babona yuko umushahara wenda ari ngombwa yuko uzamuka. Leta rero nk'ireberera abarimu irawongera, gusa nubwo yawongereye n'ubundi ntibyabujije yuko abarimu bafite byinshi bagikeneye mu buzima busanzwe. Naho Scofie we kubarambirwa, sinzi wenda uwo yarambiwe ngo ninde, niba ari umwandikira inbox, niba iriya generalization yakoze, sinzi icyo yashingiyeho. Gusa ni uko nyine njyewe ndatekereza igihe yabavugiraga neza ni naho yabonye n'amahirwe yo kumenyekana, ariko niba abarambiwe ndatekereza nawe uwo mwaku navugaga bashobora kuzamutera, bashobora kumutera ugasanga bibaye bibi. Rero njye si mutezi bibi, nta n'ibyo mwifuriza, ariko yitondera abarimu mu byo abavugaho, kuko iri jambo yavuze niba yarivugiye muri public, atari umuntu umwe yabibwiye inbox, akaba yarivugiye muri public, rishobora kumugabanyiriza amahirwe ye y'ibyo abantu bamutekerezagaho. Kandi ingaruka za mbere buriya umunyamakuru ashobora kugira ni uko iyo avuga ibintu, hari n'igihe buriya uvuga ibintu nose nta banyamakuru bavuga ibintu ejo bikabagiraho ingaruka, akaba yafungwa bitewe n'ibyo yavuze atashunguye neza. Rero nawe buriya niba yarageze kuri apoje yo kugira ngo azavuge ibizamunamukoraho, yitonde. Njye niyo nama namugira, ndi umufana we, mugiriye inama yo kubanza akitonda cyane cyane mu byo bari butangariza abantu, kuko amaze kuba umusitari abantu bose babiha agaciro ibyo avuze. Na niyo mpamvu n'iyo odiyo uri kubona yanyanyagiye ahantu hose, buri wese ari kuyikorera analysis, ari kuyikorera analyse nyine yishakiye. Rero yitonde abarimu, umwarimu ntabwo ajya kujya ahantu ha kure yabonye hafi ngo ahange, ajya kure ari amaburakindi. Amaburakindi rero urayakora ariko uteganya ko hari uburyo bwiza wenda buzagufasha. Uburyo rero bwateganyijwe bwo gufasha wa muntu wagiyeyo bimugoye ni imitasiyo. Imitasiyo rero abayireberera nyine barayikora, iyo babonye bishoboka barayikora, iyo babonye bidashobotse ntibayikora. Ikindi bonasiyo, bonasi nyine itangwa atari impuhwe, ni ibintu umuntu yemerewe n'amategeko, abarimu bemerewe n'amategeko, ntabwo bigendera ngo ku misoro n'iki, ni amategeko nk'uko sareri n'ubundi nayo ari itegeko riyiteganya. Abarimu rero bagomba kuyibona, bagomba kuyibona, keretse habaye kera se ko muri za 1996 gutyo, kubera ikibazo cyari gihari muri leta abantu umushahara babuzanaga nk'impungure akaba arizo baha abantu. Ariko igihe bishoboka icyo gihe nyine abarimu baba babona hari impamvu yabiteye, ariko ibya bonasi abarimu bajya kuyibaza, nawe ajya abanza yasesengura arebe n'abantu b'inyangamugayo bagomba kumuha amakuru ku kintu agiye kuvuga, bazi neza ibyo bintu ku buryo ari butanga amakuru akayatanga afite nawe amakuru koko yakuye ku bantu basobanukiwe n'icyo kintu agiye kuvugaho. Nk'abarimu bonasi akenshi bajya kuyikreminga bitewe na HR utarakoze ibyo agomba gukora, cyangwa HR wenda yarabikoze ariko aba head teachers amanota bagomba gutanga batarayagereje ku gihe aho agomba kugera bigatuma itinda. Naho ubundi iyo babikoze ku gihe bikagera muri minicofine, bonasi itangirwa ku gihe. Naho rero kuvuga ngo ararambiwe, narambirwa se ubundi ko atari we abarimu batezeho buri kimwe cyose bazajya bakorerwa, yarambirwa kimwe n'uko nyine ubundi kubavugira biri mu nyungu ze, kuko ntago biri mu nyungu z'abarimu gusa, biri mu nyungu ze kubera yuko niba bavugiye neza iyo views nawe arayibona, ariko niba bavugiye nabi yego views ashobora kuyibona, ariko za niska subscribe zikaba nyinshi, biki byose ugasanga bari mu buriya hari ikintu atatekereje. Abari mu buzi umubare wabo mu bakozi ba leta benshi bari mu gihugu, abarimu nibo ba mbere. Rero kubivumburira cyangwa kumva abarambiwe agakora iyo generalization ni ubusesenguzi budashyize mu gaciro. Njye ndimo ndamugira inama nk'umuntu uri kuri groupe ye, sinzi wenda nyine byarangiye ngo akarenze umunwa akarushya ihamagara yabivuze byarangiye, ariko ubutaha azajya asesengura neza, abanze agira amakuru afatika ndetse avuge n'ibintu yabanjije gufatira amakuru neza avuye ahantu hizewe.